skiza magi magi. Shana nigga ana flex like this. Yeni mdogo na nagaji like this. Ana rap na nabonga like this. One shot man, messi wezi miss. Hini kenyezo zingine tunadis. Nikinyamaza neza teluta ni miss. Wanauliza hini gani iko kwa list. Hini ngine huku than it exists.
Yeah. You never heard no raps like this. They could never put the city on a map like this. They couldn't be in a bag like this. I swear ain't nobody safe when I snap like this. It's the return of the Mac, high quick. Reason why your shorty wanna grab my dick. Find me in the gutter where I stash my bricks. Every rapper in the city wanna jack my shit. Very little is known about all the things that I did in the 1960s. So you better leave me alone. Now isn't it panga? You can't define my history. Mkona entitlement. Nikikutana na fani na fani njengi. Superstar umekali wa chapati. Wedu dijikoni, pun intended. Grown metoka mita mimgenge. Kaka mega with the bazo mrembe. Bosi jifanye star we msenge. Jona sina manufa then genje. And part of my arrogance. But hakuna convoy if your pen game weak. Champes kale boy. After yego nili make friends LD. And the loudest niggas on the net know somebody's you are 10 MB. Atari cross and a jewel, sisi ni wale, Luisa MMG. Forza, kebe ni topa, ya geek, wash focus, kane komboka. So keep off broker, wezi ni toka, niki for bogus. Mkona jokes kama mito. No fast, so this I wrote for my people. Porta, city na ocha, ndio niko. Gota, kapo na offer, na dipo, monchoka, kaume sota, kijiko.
Shana niga na flex like this. Yeni mdogo na nagaji like this. Ana rap na nabonga like this. One shot man, messi wezi miss. Hini kenyezo zingine tunadis. Nikinyamaza neza teluta ni miss. Wanauliza hini gani iko kwa list. Hini ngine huku than it exist. Shana niga ana flex like this. Ana work like this but vitu zake loki. Nikisonga mina jiwa tani dis. Nando manasi wa miss na kwa nini ni nambogi. Ndani ya keja ni mamoshi. Kimamorio wangu wote ni wadosi. Unataka tuende wapi kwa nibuda we uchoki. Ukizima tana manze ni makofi. Ati nimefika mbaka overseas. Totally na foto na ma ovaries. So funny itabidi nime call police. Brutally nataka tu kupata peace. Na more money ukimaliza na counterfeit. Kujia mali matiki ndo na rock kwa fit. Na kamkali kufika mina madabit. Ni mochari na wengi wana die to meet. Madem flani they're not like us taking bogini ya madosi. Kwela na nyasha na fuck with watoti. Anasema ni nanga asha fikisha reporti. Vile na fauna nyamazishwa na noti. Fresha dosi shika magoti. Bebe kutoshi basipewa moshi. Kama masai mina pandangwa na mori. Swali joni moja na majibu wazitoshi. Shana nika ana flex like this. Yeni mdogo na nagaji like this. Ana rap na nabonga like this. One shot man, messi wezi miss. Hini kenyezo zingine tunadis. Nikinyamaza neza teluta ni miss. Wanauliza hini gani iko kwa list. Hini ngine huku than it exist. They not like us, taking bogini ya madosi. Kwela na nyasha na fuck with watoti. Anasema ni nanga, asha fikisha reporti. Vile na fao na nyamazishwa na noti. Fresha dosi, shika magoti. Bebe kutoshi, basipewa moshi. Kama masai mina pandangwa na mori. Swali joni moja na majibu wa hitoshi.